Nora John.
9flavor.com.
Superstar.
Gentleman to the auto, yeah. Mellow beats on this. You're going to be
rap chauffeur de panneau.
Na kumbu kinda time ya menedenze kumasoya na we getting better. Life ya change dali sa Jehovah. Ekani niveleko wino pangono kovati is over. Is over.
Is over.
Ntu wa judginga katini zimvelale uvene neze kufutika. Si wana nilangize pomeno. I never said I'd be popular. Yes, so I'm changing that formula. Cause you are an happy time. You can be happy for me.
Oh, hey. So long ago, life yako selepo. Nijila wishiku na leba pa milimo. Nombo buchushi walishini defe mshipimo. Nimirako sana life inondimo. Naishi befati wishiku bumonka vika. Noleka paka bashiye mabasa nikanda sekanga. Na mona fefyo vampepeka. Abalwa nibomfajera sefino mboneka. Behind my happiness, kwa liba kwe filamboku. Nipa mutwe valenti lila masuku. The boss ten, sida pidibu kenshiku. I really thank God, padi shidi enshiku ndaba. Limokundeka kufena samo. That life it taught me fintu kwa kana. No kunkosha nangu nadinga kanya. Na we popi champagne na my day one. No longa epega sini kuja kwana. Mwabe nsila mchiswe baby. Abali talika ninji so baby.
Nakumbukila time ya menetenze kumasoya. I'm getting better. Life ya chinja dali sa Jehovah. Lekani niveleko. We no pangono poverty is over. Is over.
Is over.
Antu wa judginga katini zimvelale. Uvene neze kukutika. Si wana nilangize pomeno. I never said I'd be popular. Yes, so I'm changing the formula. Cause you are an happy time. You can be happy for me.
Oh,
hey.
Oh,
nakumbukila.